Yankees Morento.
Nishajua kanipenda, shine wa nini nitakonda. Nisha mkosa vidole, yeye ni dereva mimi konda.
Tumombe ya rafi ya Mola, tujalie uzima. Tupige vidubi, ving'ora nikuchukue mazima.
Zima, zima, zima baby zima. Zima tatu lale, zima baby zima.
Alivyo nomba, anavyo kata, nitaonga tabima. Nimwa kama nikisebata,
Why you?